kimi handira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe singira uwanu mvango nkwe kimi handira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe ahe singira uwanu mvango nkwe Jikoburi muzi kare kare mungi tondo Uutara chango na urana nyiri chondo Ibyo nunze byose nkashyira muri mukanda Ngo atagiri nige mfatira wifata Ni imyi byana by'ikigari ngo nasara Na makundi yina tatana niraha Komeza guhiga ubu bukaro bw'inakwira Ngo ndebe niba nanjye nzakagwira Una madagi ya hagurutse arashaka ko nangara birenze Nyagasani mana nyizi mbeba Ereka inzira yuko nzifera Mana nabara Mana nabara Twavuye ibyuya batureba Dutigitaba bakiryamye Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Yeah Singira uwanu mvango nkwe Singira uwanu mvango nkwe Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Ahe Singira uwanu mvango nkwe Zangagari nasetsaga nazo kolere yarazifashe Maze nazo zinjira ishyamba Nizishaka kumva imihanda Nona matagi yahagurutse arashaka ko nangara birenze Nyagasani mana nyizi mbeba ereka inzira yuko nzifera Mana nabara Mana nabara Twavuye ibyuya batureba Dutigitaba bakiryamye Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Yeah Singira uwanu mvango nkwe Singira uwanu mvango nkwe Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Ahe Singira uwanu mvango nkwe